My message focuses on the importance.
Koe ku popo aki, ae mahuinga o e whenga, ke mao e lau maari e mao ni oni he dau mo ui whaka aho. O kua ulotua mo whaka awhi e lau maari o e eiki, ke a koi mo whaka mama ki tau tolu. I tisema tahawalu tolu hiva i Washington DC, ke whakatontone ngā whai hala ki ka inga lotu, Missouri, ne whakahai e Joseph Samita, kia ilayasi hikipi, pia moha ilame Samita. I he mau interview mo Palestine o United States, na ne whakawhihu i e kehekehe e tautu i whakalotu mehini i hikehe. Ne behe e Siosefa, o kutau kehekehe he fōunga papitaiso, mo e fōaki o e lau maari e mā oni oni i e hirifak ni mā. Ne ma behe, o i he mea fōaki o e lau maari e mā oni oni, he mea kehe kotoa pē. Ko e mea mipa hono tōluia, o e tōlui o tuā. Ko e lau maari e, pia ku whaka mooni ki he mooni kotoa pē. O gui e lau maari e mā oni oni he folofola, ko e whakawhie maari e. Ko e whaiako, mo e tokotaha mau whakahā. O whakafou mai ai e ngāhi whakahā mi he tamai mo e alo. Ko ia e talawhikau mo e whakamooni ki he tamai mo e alo. O whakahā e lau maari e mā oni oni ki he kakai, ko e mālohi mo e mea fuaki o e lau maari e mā oni oni. E lava ke mau e hataha mālohi, pea toki paptaiso. Ko e whakamooni ia, ko si isu kalaisi, ho tau whakamo ui mo huhu i. E whakamo oni e he kau fie whanongo mo oni, e he malo he lau maari e mā oni oni o ku mo oni, e ongo ongo lelei o e whakamo ui. Tohi a molo mona, to e whakafoki mai e ongo ongo lelei. Ui ui i whaka e palo o fita o si Joseph Samita. O kutoki fwake mea fwake o lau maari e mā oni oni, hiri e papitai so to tonu mo whakamafai i, mo hiri whaki nima, e a kau maulakanga taula eiki whakamareki se teki. Ne folofola eiki. Io, whakatomala pe a papitai so aki moutolu kotoa pe, ke whakamore more i ai, ho mou ngahi whaihanga hala. Io, mou papitai so i he vai, pe a e hoko mai rewa e papitai so aki ae afi, mo e lau maari e mā oni oni. Pe a koki nau tolu oku mau ai tui, ke mo whakamau aki nau tolu ki hoksi asi, i he hiri whaki o e nima. Pea te ufoaki ai mea fuaki o e lau maari e mā oni oni ki a tek nau tolu. Ne whakamahino eni e he apostolo ko Paula ki he kakai Efeso i he ene whehui. Ko mou mau ai lau maari e mā oni oni talu ho o mou tui, pe a nanau pehe ki a teia. O ku he ki ai te mau whanongo pe o kuai ha lau maari e mā oni oni. Pea pehe eia ki a tek nau tolu. Pea ne mou papitaiso ki he ha. Pea nau pehe. Ki he papitaiso asi oni. Pea toki pehe e Paula. Koe mo oni, na e papitaiso aki e Sione a e papitaiso ke e whakatomala. O ne pehe ki he kakai, ke nau tui ki a te ia, e whakamui mui i a te ia. Aia, ko kalaisi si isu. Pea he nau whanongo he ni, na nau papitaiso, i he huafa o eiki ko si isu. Pea ko hirifake ai nima o Paula ki a te nau tolu, pea hoko ki a te nau tolu, ai lau maari e mā oni oni. Ko e papitaiso i he whakauku, ai o wau uluaki o yongo ngolelei. Pea kua pau ke mui mui ai e papitaiso i he lau maari e ke kakato. Ne whakamatala i he palo fita ko Joseph Samita, ko e papitaiso, ai o wau teu teu mā oni oni, ki hono mā ongo e lau maari e mā oni oni. Ko e whaunga mo e ki, hono fwaki o e lau maari e mā oni oni. E i kai fau e mea fwaki o e lau maari e mā oni oni, i ha te fito o i mo oni kehe. Kagoyanga mā oni oni. O kwhaingo fua, mololoto e herifaki nima o hame e mipa fo ou o e siasi, mo fuaki e mea fuaki o e lau maari e mā oni oni. E herifaki e nima o hakau maulakanga taula iki whakamaleki se teki mo ui tāu, he ulu o hataha, pea ui hono hingoa. O kwhakama uia, ko e me mipa o e siasi o sisu kalaisi, o e kau mā oni oni he ngahi ahoki mui ni, i he mā alohi, o e lakanga whakataula eiki, mā oni oni, mo i huafa o e whakamo ui. Pea lea ake kupu i rea mahu ingani, mā u ai lau maari e mā oni oni. O kui kai whakatoka ngā i hono mahu inga o e o wauni, ko ene whaingo fua. O kui kai kohanga hirea noa pē eni, ka koha whakawhi o lakanga whakataula eiki. Ma'u ai lau maari e ma'on ioni. Koe whakamawhai i ke ngāue, ka ikai whakamalohi i ke ngāue i hawhahinga whounga. O kui kai kohiri whaki ni ma, pē morea ake fo irea mahu inga e whā, pē a ngāue lau maari e ma'on ioni i he tau mo'ui. I he ma'u e o wauni, o tautari hawhatongia top tapu ke hoko atu e hori. Whekumi, ngāue, momo ui tāu, ke ma'u ai lau maari e mā oni oni, mohono ngāhi mea fōaki. He goi hāhano aonga ki ha tangata, o ka paung, o ka fōaki ki a te ia, ha mea ofa. Pe aku ikai tēne tāri, ai mea ofa. Wakai, o ku ikai tēne fiefia i he mea o ka fōaki ki a te ia, pe aku ikai fōk tēne fiefia i he tokotaha, o ka fōaki ai mea ofa. Koe hā te tau whai, ke whekumi ki he taka ua, ai me mi pahono tolu, oi tolu i otua. O kua u whakotu uatu, ke tau whika ulua ki, hori whakamāto ato, ke mawe lau maari e mā oni oni. Whika ua, whakawhe i mai e lau maari e mā oni oni, he whaunga to tonu. Pea koe whika tolu, talango fua, whaiverenga, ki ngāhi whika ua e otua. Tau ulua ki hori, whaka amu, mokumi ki he tāka ua ai lau maari e mā oni oni. Te tāko hare e soni mahu inga, kau ki ngāhi hori mā oni oni, me he kau wākonga whai verenga ai eiki, i he tohi a molomo nā. Pena e ako i he toko hongo fulu māua ai kakai, pia wakai, nā nau whekau, ke tu ulutui ai kakai i he funga kere kere. Pia ke nā ulotu ki he tamai i he hua whao sisu. Pena anau lotua, ai ngā hime ana anau hori lahi taha ki ai. Pena anau hori, ke whoake ai lau maari e mā oni oni, ki atek nau tolu. O kutau manatu nai, ke lotua whakamātoa to e ngā hime a o kutau hori lahi taha ki ai, ai lau maari e mā oni oni. Pe o kutau tokanga ki ngā hime a o māmani, moe mo ui whaka aho, o tuku noai, pe ngalo e mea whoaki mahu inga tahani. O ku kamata e tau mao e lau maari e maa oni oni, he hori whakamāto ato, ki he ene tākaua, i he tau mo ui. O ku tau mateu te wange, ke mao, mo ilo e lau maari o e eiki, i hono whakawhei, ki he tau mo ui, he whonga totonu. He i kai lava, ke tau whakamālohi e lau maari e maa oni oni. Ka o ku totonu, ke whakawhei ia, ki he tau mo ui, i he anga mālu, mo anga vaivai tatau, o ku ne whai, ki a tek tau tolu. O ku tau whakawhe i e tāka ua ai lau maari e mā oni oni, ngāhi whaunga lahi. I hono whai, mo tauhi e ngāhi fua kawā. Lotu whakawhoi tui tui, mo whakawhamiri whakamāto ato. Whe kumi mālohi he wholofolā. Whakamālohi e whetu utaki mo e whamiri, mo e kau ngā mea. Whe kumi ki he ngāhi whakakau kau. Ngā ue, mo e rea o ku maa. Lotu, iho tau ngāhi api, i he tembare mā oni oni mo whare lotu. E mawa he lau maari e, pe whakamama o mea tek tau tolu, o ka tau whai noa. Pe mau mau i ngāhi fua kawa, mo i tuku pā, i kai ke lotu, mo ako folo fola. Uri e whakau kau, ngā ue, pe mo e rea. I hea konake ai tu i ko pensi mani ki hono kakai. Pea ko eni, o ko upehe ki a teki moutolu, e ho kuka ainga, o ka hiri ho o mou ilo mo ako ne kina i he ngāhi me ani kotoa pē. Ka pau te mou fai hala o talangata aki he mea kua folo fola aki, o mou whakawa mawa he iai aki moutolu me he lau maari o e eiki, o ikai ai tene mau hano nofoanga i a teki moutolu, ke whakahino hinoi aki moutolu i he ngāhi hala o e poto. Koe uhi ki tāpua ki mo whakamonu iai mo malu i aki moutolu. O kwhia mao e talango fua whaivere ngā ki ngā hifikawa e otua, ka e mao e lau maari e maa oni oni. O whamanatu he wike taktaha he tau whanongo ki he lotu sakala meniti, mo mo ui tāu ke mao e maa moi vai. I he tau fua kawa ke to'o he whie maari e ke tek tau tolu e huafa o sisu kalaisi, manatu mao be ke a te ia, mo tau hene ngā hifikau. o ku tala ofa te tau mau, mau pe hono lau maari e. O ku whakatau mu e mea gotoa o ku ako i he ongongo lelei ke tau mau e tākaua ai lau maari e ma oni oni. Whakakaukau ki he uhinga o e tau lotu moa ko wholofola. O ku tau fie whetu utaki mo e tamai he vani i he huafa hono alo i he lotu. O ku tau fie maa we maama mo e ilo o ku i he wholofola. Manatui e ngahi whounga te tau manatui maua i e tamai mo hono alo o whaanga mo tō mua whai ka e toki mao e takaua ai lau maarie ma oni oni. Whakakaukau ki he uhinga e tau loto he whare oe eiki mo whakataha he sāpate. O ku tau toko ni ki ho tau kaupe ki a he tembare, ki ho tau whāmiri mo kau ngā mea i ho tau wōti mo kolo. Fie fia he feohi mo tau kāinga i he mā oni oni. Ka kohono te fitoi uhinga ke mā ue ngāhi tāpuaki mo e whakahino hino me i he lau māri e mā oni oni. O ku ikai ma vahe vahe e lotu, ako, whakataha, hū, toko ni mo talangofua i he ongo ongo lelei. Ka koe konga mahu inga ki nau tolu i he whekumi ki he lau maari e mā oni oni. Koe te fito i uhinga o ngā he whekaua e otua o ku tau talangofua ki ai mo e whare i whakalau maari e me he kautaki o ku tau muia ke mau e tākaua lau maari e mā oni oni. O ku whakate fito i ngā hiako naki mo ngā au i hongo ngore lei ke tau mau e lau maari e mā oni oni. Tau whenga ke tatau mo e kautau ke i talavou i he tohe a molomona.
Who did perform every
ne whai pau, mate mate ki he whikau kotoa pe. Io, pena e hoko ki a dek nau tolu o whakatatau mo e nau tui. Pea kunau fu tokanga lahi ke manatuia e eiki kohonau o tua me he aho ki he aho. Io, o kunau tokanga ke tauhia e ni ngahi tuutu uni, mono ngahi whinangalo, mo e ni ngahi whikau mauai pe. Ko tala e he eiki, ko e siasi o si su kalais o e kau maa oni on i ngahi aho ki mui ni, a e siasi mo oni mo mo ui pe taha i he funga o e maama ni. Ko e siasi mo oni, he ko e siasi o e whaka mo ui. Ko ia e hala mo e mo oni pea mo e mo ui. Ko e siasi o ku mo ui, topu me he ngā aue mo ngahi mea foaki o e lau maari e maa oni oni. O ku tau manu ia ke mo ui i ha kuonga o i maamani ai e lakanga whakataula eiki, pia tau lava o mao e lau maari e maa oni oni. Hiri hanga hita o mihono whakapongi o palo fita ko Joseph Samita, na ni haa o fai e fare i taenga tani ki a paresteni Brigham Yongi. Tala ki he kakai, ke loto whakatoa ki lalo mo fai verenga, mo tau he lau maari o eiki, pia tene taki totonu ki nau tolu. Tokanga, pia oua e teke i e kihi ire o si i. Tene a koi ki nau tolu, he mea ke whai, mo i potu ke o ki ai. E maua e ngā hifua o i pure anga. Tala ki e kautaki, ke whakaawa ho nau loto, ke tari lau maari e mā oni oni, iha ane hao. Te nau lava o tala lau maari o e ki, mehe ngā hi lau maari e ke he. Tene whanawhana ange, ai nonga, mo i fie fia. Tene ave loto kovi, tau whehi a. Feke ike i mo kovi kotoa miho nau loto. Pea te nau hori ke whaile lei. Whakahoko e mā oni oni, mo langaha ke pure anga o e otua. Tala, te nau fou he hala totonu, ka pau te nau mui mui he lau maari e oe eiki. O kua ulotua, ke tau hori whakamato ato, pea whakahawhei e lau maari e mā oni oni he founga totonu. O kua ulotua foki, ke tau talango fua ki ngahi whikaua e otua, pea mao e lau maari e mā oni oni. O kua upalo o mesi, o ku maa e toko taha kotoa pe o ku whanongo pe lau e pōpoa kini, e ngāhi tāpuaki ne whakamatalai. E si Joseph Samita ki a Brigham Yongi. O ku au whakamooni, Og mo oni mo mo ye ta mai mo alo. Famoni atu, ko ta ha mau fa ha, fa vie mari mo fa yako. E lau mari ma oni oni. Og nga u nga ta po ki mo me fa ki e lau mari e he sia si mo oni o si su kala is ku va fok mai.
I so testify in the sacred name.
Fa mo oni. E wa fa top ta po e ko si su kala isi. Amen.